kawe urondora umutima w'umugaragu wawe mami umvugutiye umindu igikore shogi kwiye munzu yawe kuko ahu ariho honyine na nge nifuza kwibera uwiteka we urondora umutima w'umugaragu wawe nami umvugutire umindu igikore sho gikwiye munzu yawe kuko ahuri Yesu nawe ahuri mwariho nyine na nge nifuza kwibera unyebuke mwami mbone mu maso Tabaza
yatukura cyane ubasha rwose kugeza byose kandi nubwo njyewe ntagira shinge na rugero warandamiye umutima Unyebuke mami, mbone mu maso hawe Uzuza mavuta, nitabaza wahaye Usubize mo, kunezezwa Kunezezwa n'agakiza Unyebuke mami Mbone mu maso hawe Usuza mavuta Nitabaza Zeka